DJ 38K.
Aliumba ardhi akaumba mbingu, akaumba mbara mwezi, kaumba nafsi, kaumba wivu, akaumba ina mapenzi. Na kukwacha si sani, siwezi jaribu. Mana penzi kwa mzani, umenizidi mahtifu. Shika vima usukani, tuende taratibu. Bada tuta baby koleza kia, eni tam tam kama baby. Na kuita sweetie, arote rote. Funde kwenye kuchi kuchi, shepo vipi kama lote. Vese cheni shadiliti, sitaki chiti, watoke toke. Kwenye moyo nimekupa siti, wendo derema, so kukocho. Aliumba ardhi akaumba mbingu, akaumba mbara mwezi, kaumba nafsi, kaumba wivu, akaumba ina mapenzi. Na kukwacha si sani, siwezi jaribu. Mana penzi kwa mzani, umenizidi mahtifu. Shika vima usukani, tuende taratibu. Bada tuta baby koleza kia, eni tam tam kama baby. Na kuita sweetie, arote rote. Funde kwenye kuchi kuchi, shepo vipi kama lote. Vese cheni shadiliti, sitaki chiti, watoke toke. Kwenye moyo nimekupa siti, wendo derema, so kukocho. Hadithi kunja hadithi njo, utamu kolea. Mwezenu kupa niko kwa roo, imeni nokea. Vision shuda kole nyo, unalo ambea. Mtaja kubwa makwa shako, kwa kutu sukari alamba na jana nilifunga nkasali, nikamuomba jalali tuepushe madhohari ya wanadamu. We mtamtam kama pipi, na kuta sweetie arote rote. Funde kwenye kuchi kuchi, shepo vipi kama lote. Vese cheni shadiliti, sitaki chiti, watoke toke. Kwenye moyo nimekupa siti, wendo derema, so kukwacha.
Nazaje, nazaje, nazaje,
mweza kuhu, kukwacha siorezi.
Nazaje, 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 kukwacha.
Badi badi kato tomoto ni kiboko, magadi gadi mboga mboga choroko. She call me daddy daddy na kapajoto.
My only one, what is love without you, babe? What is love without you, yeah? What is love?
pana jicho. Wana nuna nimepata jiko. Tukilala tucheze na mito kitandani.
What is love if you're not here by my side? What is love without you, baby?
Magadi gadi boga boga choro. She come in and
she come out.
DJ 38K.
Nakuita, nakuita fundwa mapenzi. Leo nataka nifungue moyo kwako. Gagita, zichambue na nyuzi. Leo nataka nikuimbe kanimbo kako. Kamoyo kanani dunda, dunda, dunda na jina lako. Wanitunza kama kinda, kinda, oh ikifuani mwako. Zigo limepata punda, punda, mini shafika kwako. Fungu walimenye dunda, dunda, lote baby ni lako. Menirambisha, menifundisha, ukaniitimisha. Shada umenipa, umenirambisha, umenifundisha, ukaniitimisha baba. Shada umenipa.
Unapopenda, unapoamini kwamba mania mwako ipo, na ukikosa unachopenda,
utapaga wabura tafanye matambiko.
Hata ukipenda kwele wezi jua sabuni sile mwe wako. Hata kama kifele utapuzi haini uteseke tupeke yako.
Mgozwe kitubu cha uzendo kipenda uoni. Nonependa ajui atambui kama endo ya komboni. Hata kisema mechoka nataka mwachane wezidi kumpenda tuivyo hivyo. Wana mapeza ya na mwenyewe Mnosokondoko kenda kupenda pengine na poka kutandivyo sivyo. Ukajihisi unamkosi wewe Ukimpata na kuthamini na tulia na utuze ya kishima. Ujwe nuka sasama kwa kina uwe.
God found me a woman, my woman, my priority. She fell in love with the wire. She means the whole world to me. You love me better, better than I love myself. I just want you to know. You trust me better, better than I trust myself. I just wanna give you love. Cause when I close my eyes, I know you are right here with me by my side forever. Do you know how much I pray for you? Oh, I pray for so long for you, darling. Be my forever, I promise to never lay you down, baby, this is my vow. I belong to you, you belong to me. The key to my heart, ooh, yeah, this is my vow. Can you see the red? I pay up umbrella. I keep in my heart. This is my vow. Mapenzi yetu itakuwa milele. Milele. We utaona, utaona, we utaona. Isana hawe ni mana. I love you like Christ left church. Nobody could take your place. Yeah. You are my number one. I'm gonna be faithful, make your day so wonderful. Honey, can I take your pain away, far away? You love me better, better than I love myself. I just want you to know. You trust me better, better than I trust myself. I just wanna give you love. Cause when I close my eyes, I know you are right here with me by my side forever. Do you know how much I pray for you? Oh, I pray for so long for you, darling. Be my forever, I promise to never.
Jua mapenzi sorangi ya kinyonga haibadiliki. Mapenzi majira saya ukutani. Ukishaelewa ndo basi. Na wakati mwingine usishangae mbona ikwendangi sawa. Unayempenda napenda siempenda sawa. Hata duniani kuna likamilika. So moyo wangu tuliae. Usione unaonewa. Moyo wangu tuliae. Niliyempenda nkampa vyote nkamthamini tena nikamwacha kaenda. Ama ni nyota kupenda sina basi wacha nilewe.
Nitalewa.
Taleo ntazima yeah.
Nitalewa.
Kama mapenzi yamenilemea yeah.
Nitalewa. wapate wakunistiri. I'm so broken, ila dharani nitajifosi kucheka nisionekane mnyonge. Mwili unapanda joto, hakuna wakunipoza. Nabaki nalia kama mtoto, machozi hakuna wakunifuta. Na usidara uchumbi asubuhi, manaitaji lako kwa chai sukari. Ndivo livo nichukulia, mwisho wa siku kani tema tema. Kama tango tango, siku mnyima nilimpa tango. For in love is wicked, wicked, love so wicked. Niliempenda nkampa vyote, nkamthamini tena, nikamwacha kaenda. Ama ninyocha kupenda sina, basi wacha nilewe.
Nitalewa,
talewa ntazima, yeah.
Nitalewa,
kama mapenzi amenilemea, yeah.
Nitalewa,
talewa ntazima, yeah.
Nitalewa,
kama mapenzi amenilemea.
Kunguru ataka lishwe nyumbani atoka. Katili una nafsi, una huruma. Hata kwa ushahidi macho nilifumba. Sikutaka kwa mimi liogupa itaniuma. Kwamba msaliti wewe kwa tamaa za muda mfupi. Zibari umelitosa, kawekeza muda mwingi, kumbe bure najichosha. Yeye wewe tulojenga kwa juhudi umepomoa. Tuna mipango ya kufunga ndoa. Jera,
subiri lipone, bado naliupuza.
Jera,
tunatamani ukome,
nipe likizo mwenzio.
Jera, subiri lipone, bado naliupuza.
Jera,
tunatamani ukome,
nipe likizo mwenzio.
Na wenyewe
cheze cheze,
ama pengine mimi ndo sina bahati, au pengine tu wangu ndo jazaliwa. Maana kila napojitweka imani, kila napoanza safari ya mapenzi, meli inapong'oa nanga tu inageuka feri mtongo. Damn. Siamini. After all we've been through, how you sacrifice so much for so little.
Kwa tamaa za muda mfupi, zibari umelitosa. Kawekeza muda mwingi, kumbe bure najichosha.
Yeye wewe
tulojenga kwa juhudi umepomoa.
DJ 38K boom.
Mapenzi matamu bana, sijazoea kubembelezwa unavondekeza bwana. Tupendane nikupewana, kina safari na lola wakuite na wewe baba. Ni vingi tumepitia, matosi na wivu nimejionea nikavumilia. Jina na pesa nilizopata na mimi nikakuvimbia. Ila kwako sitoki, nishapata wakufa kuzikwa mwenzangu kwa kweli siondoki. Jamani kupendwa raha, raha. Kupendwa na wewe Ali, kupendwa raha, raha.
Oh yeah.
Isiyopitiliza.
Jamani kupendwa raha,
raha.
Kupendwa na wewe Sheri, kupendwa raha,
raha.
Oh,
love is a beautiful thing. Ukipata unayempenda, wala is a wonderful thing. Baby, you are my beautiful thing. Kwa penzi lako mimi nimeloa, nakukunda my baby.
Love forever my baby. Tofauti zetu tuziweke kando, ukinyacha ndadi. Baby, yo, yo. Milima na mabonde, ah.
bado mina rudi kwako. Mina rudi kwako baby.
Jamani kupendwa.
Kupendwa na wewe sheri kupendwa.
Only you know now. You trigger me with your bosom love. You're my real cham cham. Wendo marine in my ocean love. Babe, I'm ready, come get me. Baby, your love is for sure. Take over me the way you need. Baby, your love is for sure. You know, you are the one that make me shiver. Shiver, eh. Cause in love I am believer, eh. Baby, you know you make me better,
better.
You are my heart navigator, eh.
Baby, you know you make me better. You are my heart navigator, yeah, yeah, yeah.
You are so sweet, sukari, eh. Oh, oh, manga sukari. You are sweet, sukari. Baby, tumari. You are so sweet, sukari, eh. Oh, oh, manga sukari. You are sweet, sukari. Baby, tumari.
AK lumemsikizanga kama kawaida tiki 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 toke hapo usio
mapenzi ni tamu mama unanipenda je uwezo utakata tamaa hata nikosea je. Baby, umeshinda wote. Utani wacho tani sote. Sitakulinganisha na yeyote. Yote.
Baby, you beautiful. One in a million. Wonderful. You're tough like a lion.
I can't do without you.
Kamu beli mama juju.
Nero mnikuteke nye. Siya tupeke jen.
Nama agui.
Makule mateke.
Nero mnikuteke nye. Siya tupeke jen.
Nama agui.
Makule mateke.
Asa jodi kupe udilo. 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 Mapenzi ya geto indio. Udilo. Udilo. Udilo.
Jodi kupe udilo. 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 Jodi kupe kupe udilo.
my life on you.
I need your love, your love.
the weekend.
Party, party.
A baby got biringi shaki, you know,
down there.
Biringi shaki, you know,
down there.
I take it down, I think it's shaki, you know,
down there.
I think it's shaki, you know,
down there.
I wear biringi shaki, you know,
down there.
Biringi shaki, you know,
down there.
I take it down, I think it's shaki, you know,
down there.
I think it's shaki, you know,
down there.
Baby, can I spend my time with you, baby?
Spend my time with you, baby.
Bet my life on you, baby.
Bet my life on you.
Baby, can I spend my time with you, baby?
Spend my time with you, baby.
Can I bet my life on you, baby?
Bet my life on you.
Chwapaka kucha mi I don't care. Na mapenzi kwangu amekosa gia. Nibora ninywe chai ya mabelea kuliko kukesha kutuankilia. Na kama kusema na moyo nisha sema na osa. Lakini uko pale pale hawendi popote. Mie mapenzi basi nimeachia wenye magari. Yani nijipe wasi wasi, labda wangu ajazaliwa eh. Nibora wani kuliko kuingiza moyo wangu kwa shit. Mapenzi nishakata kama njia panda. Uliponiachia upendo kama mauai, na kwangu naona jachanu. Nywele kubwa kwa kichwai, na sijabeba tachanu. Yakikukata yamekukata, hata ufosi vipi uyawezi. Acha nione kwa movie
takigongo,
acha nione kwa movie yakikukata yamekukata, hata ufosi vipi uyawezi. Acha nione kwa movie
takigongo,
acha nione kwa movie.
Benzi unalionea waizunguka njia. Ukuta niloekemea leo wanichafua. Hata ujitete aje, story zako minapewa. Wauna niona aje, kunipuruga kila mara. Kwa nisitu kwa wangapi, ama mimshika shabi. Na chakula hakiliki babawe, kila siku kesi kesi. Kwa nisitu kwa wangapi, ama mimshika shabi. Na chakula hakiliki baba we, kila siku kesi kesi. Nimechoka mwenzio, swaga yoyote la wewe.
Kuti
yangu ya zamba, kila nachofanya hakuna. Na ushikuni zuga zuga, tena umegeuka yuda. Siko mikono salama, nia yako niumie. Tezo na iweka ebe, maruwa nisaidie. Panda palipo na pete. Kwenisi tuko wangapi, ama mimshika shadi. Na chakula hakiliki baba we, kila siku kesi kesi. Kwanisi tuko wangapi, ama mimshika shati. Na chakula hakiliki baba we, kila siku kesi kesi. Nimechoka mwanzio, nimechoka na wewe. Ndi yangu ya zamba, kila nachofanya hakuna.
Moja ni kusifiewe kama tatu ni mwendo au na kasoro. Nata wimbo ni kuimbie so kwa mafumbo kweli mwali ni mefolo. Shida yu pendo uko moyoni, natamani konyeshe na uonekani. Wema
sweeti imani bani Nimependa kweso kuhafani Mawa Dali, dali sweeti, sweeti Lemi dafani nani tukwichi, kwichi Kapo imesha noga na tweeti, tweeti Auja doma saize ni fiti, fiti Akamu unainuka mama, unainama Nyoshe mkoko kidogo Akamu unajikunja mama, unachutama Akamu unakunja kidogo Awe, aye Awe, baby Awe, awe Oh no, you know Awe, baby Chamua, awe, ananja kupenda sunatua Awe, vile uwezi kujishaua Akama kiongo kata kama nyonga kewa Awe, mafuta niku bakase Kwezo kunyela believes in na ulimi usija tengua Linuko tamu nipate kwenye pete ni nasi Nikupe yote sipini Etina pime dori, dori, dori Kwa yako mijandisho makamu dori Na dori, na dori, dori Mana mapenzi kwa poda tenko kwa kore Natani, dali sweet Sweetie, let me define it and it's quichi, quichi. Kapo imesha noga na tweety, tweety. Auja nova size and it's fiti, fiti. Akamu unainuka mama, unainama. Nyoshe mkoko kidogo. Akamu unajikunja mama, unachutama. Akamu unakunja kidogo. Awe, aye, awe, bebe. Awe, aye, awe.
Aha. Kila siku nafuta nyuradi, nyuradi Antuwepushe na wafitini, fitini Nimelewa chakari, na penzi lako jamani Sito kwenda mimbali, niko mwisho safari Shingo yake kama twiga, nywele za kimanga Nyuma rigirigi huyu mwana lawama Akifunga kanga, nyuma alivo sunda Utamwana nasi nala nikijiramba Tu barida Tunajigamba Oh, penzile tu barida Tunajigamba Soba,
soba,
nitakuganda karuba ruba Sito tukutu kutoka Kwako nimekufa nimeoza Hata waki nitasoba Nitakuganda karuba Sito tukutu kutoka yeah. Tunaendana Tumeshibana Zaola wama Kuchonga tukwa sana Kama twiga, nyele za kimanga Nyuma rigirigi huyu mwana lawama Akifunga kanga, nyuma alivo sunda Utamwana nasi nala nikijiramba
Kando sikitete Ajali kila kukicha Ex wako anamtoka mfumo ili unipote Kweli mnatumia na picha Tena nakunganisha bando ili mitete No mana vika ukivisa Aulata jirudishe jano kajitete Kumbe kimia kimia na chachua Mana unavyo msifiaga kwa insta Na niona kima unajichetu Eti likula zimishaga unapita Umenizima umenibitu Sithani ataka shakunjaga Andika nisha kupima nmekukundu Ili nisha lipijaga
Kuna marefuna
Lololo
Yani bora tufanya iwe Tusiendele Shindwa mie
Mwisho, mwisho
Yani nipora iwe mwisho
Mwisho, mwisho
Mwisho
karibu na isi kukona. Yeah, yeah. Ah, eti tufe tuzikwe wote, yani kudhamiria chochote. Nafsi umekatili katili, acha tu nikukimbie. Nakuridhisha mana kupa vyote, kweli na udumia cha wote. Basi we batili batili, picha zisi mirudie. Oh bebe, ube kimia kimia na chachua. Mana unavyo msifiaga kwa insta. Unanyona kima unajichetu, etili kulazimishaga. Unapita, umenizima umenibitu. Sidhani ataka shakunjaga. Andika, nisha kupima nekugundu. Na ili nisha lipigaga.
DJ 38K
Afusulia midomo yako ni ishara ya upendo toka moyoni mwako. Na mbea wengi sana na wamejaa fitina. So let me say K-I-S-S, just a kiss for you. Unanipeleza sana we mama. K-I-S-S, glad to call you mommy as you call me daddy.
Missy lover girl, in case you don't know, sio kama yule dem, oh no. Na kama jiwa, anavyo pepea, roho yangu unailemea.
Kasura pia, nako lipokea, naona Mungu takupendelea.
Basi nikumbatie hadharani, unipe ya chumbani.
Wani moto, wani moto.
Juanjo kwenye hema wamekutesa sana mino chanda chema. Na wapambe wale wasiopenda mema, wanatuombea vita sisi mchadema.
Yani umoto hausini na pa maneno ya ulimi, nisho sadike moyo kadupenda viwewe. Basi nkumbatie hadharani, unipe ya chumbani.
Wani moto, wani moto. Pete yangu, pete yangu, pete yangu. Weni kama pete yangu.
Pete yangu, pete yangu, pete yangu. Weni kama pete yangu.
Kusilali koma habu menizingua zingua, usingizi sipati siku kucha najipendua pendua. Na wengine sitaki, ni wewe nimechagua chagua. Penzi langu la dhati, milele na kuashua ashua. Hii safari ya mapenzi, nataka tu safiri mina we, mina wewe. Na wewe, hii safari ya mapenzi, nataka
nataka tu safiri mina we, mina wewe. Kama lako sijao njaga sheri. Kama ni mafegi, mafegi na wacha for you,
na wacha for you.
Kama ni madredi, madredi na nyowa for you,
na nyowa for you.
Kama ni ulevi, ulevi na wacha for you,
na wacha for you.
Kama ni kupati party party, mi na wacha for you,
mi na wacha for you.
Hii safari ya mapenzi, nataka tu safiri mi na we, mi na we. Safari ya mapenzi, nataka tu safiri mina we, mina we.
Mapenzi hayagawanyiki, nimepata pumziko, moyo haupapatiki. Naionja pepo ingani nipo duniani,
duniani.
Nalila leo na kesho, penzi lipo siniani,
siniani.
Nikunongoneze, neno zuri la mapenzi, unibembeleze, kwa tungo na utenzi, baby niongeze. Niongeze malezi, penzi tuteleze, tuteleze, uteleze. Would you be my wife?
Yes, I'll be your wife.
Would you be my wife?
Yes, I'll be your wife.
Baby, would you be my wife?
Yes, I'll be your wife.
Would you be my wife?
Yes, I'll be your wife.
Nibaki kwako, furaha yangu wepo wako, baby. Ukweli uko peke yako, nimeridhika mimi mwenzako, baby. Wengine wana ulicho nacho, chako changu changu chako,
changu ni chako.
Ukuwacha siwezi bado, ukuchoka ndo kwanza bado, baby.
You're my beautifier, take me higher. Oh my love, my desire, wangu mwaya. Oh my love, my beautifier, take me higher. Oh my Lord, I desire one wire.
Kinchelewe, wajanja wasinizidi kelele bu. Yote sababu ni wewe, nafanya kwa ajili yako. Sababu ni wewe, nafanya kwa ajili yako. Nisitiri kipenzi nisijambuka, ikisinzia nifunike shuka. Siwezi kuchepuka mina kuokopa, nani kama uji kwako natokota.
You're my beautifier, take me higher. Oh my love, my desire, wangu mwaya. Oh my love, my beautifier, take me higher. Oh my love, my desire, wangu mwaya.
Oh,
sana.
Nakukabidhi moyo wangu, moyo wangu, mama unitunzie. Hey, malkia wapenzi langu, fari yangu, manyako siku nyakue. Hey, wanijua mwenyewe, tundu kitandani nilewe, mpaka chumbani sitaki uchelewe, ili tuniwe na wewe. My baby show busy, sidisha penzi ya hini lewe, taratibu basi nkoleze, hazi nikole.
Umenifanya zuzu, umenikoroga, simbana kwako misiwezi toka, kabisa nimeganda, nimeganda. Hata wakisema umeniroga, kwako kamwe misiwezi toka, kabisa nimeganda, nimeganda. Baby mina we sare, 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 sare. Tuna farara sare, sare, sare. Baby mina we sare, 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 sare. Tuna farara sare, 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 sare.
Tatizo uzuri wa umekupanda kichwani mwako. Unaona unita wengi wanakutaka wa kutwa juju. Unatishia kuondoka kwako. Subutu olewa, olewa. Mapenzi ya mani ya moyoni, ondoka kama tuendani. Misibisha nina wewe, ninapoteza imani. Olaiti kama ungejua, ungenipa tumaini tama sikate. Kama itokula kwako na misija, elewa wapo made wanaonitamani. Chunga mdomo wako tadhari, usije nirudisha kwa nasa za dunia. Oli walo naliwe, oli walo naliwe, oli walo naliwe, oli walo naliwe.
If you want to go, if you want to stay, if you want to go, to sirushanero.
Tena pengine tu kwa ndoto, ukitha nitakufatilia. Yamenifika hapa kwenye go, mdomoni anakaribia.
Mapenzi ya mani ya moyoni, ondoka kama tuendani. Misibisha nina wewe, ninapoteza imani. Olaiti kama ungejua, ungenipa tumaini tama sikate. Kama itokula kwako na misija, elewa wapo made wanaonitamani. Chunga mdomo wako tadhari, usije nirudisha kwa nasa za dunia. Oli walo naliwe, oli walo naliwe, oli walo naliwe, oli walo naliwe, oli walo naliwe.
Mama kwenye vua kudhoa si hofi, tena we kwangu kivuli. Manipo jasira kusimama kwenye jua, tena kwako sikawi. Michezo ya karata rata na ipata pata bashasha, anani ngata ngata kini kata kata kiazi mbatata. Oma be perepe, oma bebe ni peperepe. Pare papa,
pepe, pepe, ni pepe, kujia tali sini.
Oma bebe, pepe, oma bebe ni pepe, pepe. Pare papa,
pepe, roma tata ni pepe, ni pepe, ni deke, deke.
What's your name? Bahari ya mapenzi, we'll get it.
Do I, do I, do I, do I.
yako tasimama wege me. Ain't nobody can love you like I do. Ain't nobody can treat you better. Hey. Shantia usugu, komando. Koma penzi, ago siski ngo. Tapita chochoro, ana ana do. I go follow, follow wherever you go, baby. Watu wana judge, kwa kuna pute njia. What I feel, kuna mwenye idea. Nataka kujua ni vipi unanipatia. Ni kipi unanipikia na nini unamixia. Kupenda mtu akuna ujanja, akuna ushamba. Tashangaa moto wa mapenzi ukipamba. Mtu kubwa unaweza kushikwa kwenye kiganja. Chawa mapenzi mtu anarogwa kwenye kitanda.
Oh my baby, ni pepe, repe. Pare papa.
Ni repe.
Oh my baby, ni pepe, repe. Pare papa.
Evo piga kitas. Mama punzi na kata kata. Kani piga butwa twa twa. Ata manino nangata. Aki kama olivo wak. Tushino takunga. Mungu fundi wana kuma. Pendeza tuki suka shuruma. Umeni piga KO. Knockout. Iyo makeup KO. Knockout. Knockout. Umeni piga KO. Knockout. Knockout. Nyele KO. Knockout. Knockout.
Do a shot of crush. Talk to me. 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 Take my seat. Talk to me. Talk to me. Talk to me. Talk to me. Talk to me.
Ladies ototo karim na jijua sira mwanamke kuringa taka kuna step. Ladies ototo karim na jijua kamefa umependeza taka kuna shep. Short or long hair, pretty pretty baby face. Hips, lips, kiss, red wine test. Police, police, dada kupewa kesi. Aki kuangaria tunaweza kutoa kadi ya bank. Macho vya kusinzia zile kuibia ibia. Tasema kala kitu lafu kimemzidia. Kama inataka kupanda mizuka kajia chia. Sarakasi misamba matiki ya sincere. Chichel mekorea naze shikiki msichana. Takuma garaze na cheza kainama. Ukuti ukuti kainuka kasimama. Kuo fupe kina naona kama inambana. Kipochi chini kame china viatu msala ni yokala na gifige cha kibanto. Kisema kakatize mtani atachanganya watu. She smart, she pretty and she know what she want to. Kwi compare we unakwa tofauti. Darasa uti the brownie se knockout. Tick tock, tick tock, tick tock, boom.
Umeni pika KO. Knockout. Iyo makeup KO.
Knockout.
Knockout. Umeni pika KO.
DJ 38 kendo mshikizangu kama kawaida. Tiki 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 toke hapo sio.
Champion Studios baby.
Hey yo dance. Go yaro moy 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 moy.
Big class 006. Sit you with the jina kani. Ama ni kuite baby. Umenificha nani ndani. Ama ni kuite sheri. Susu. Macho na tabia tuendana. Kachora. Tatu kwenye bajangara. Zidisha chumvi nikoshe. Nipe kwa mapana nkoroge. Ikishuka chini regeshe. Achana na mafisi watete. Vile unanibembeleza. Kama ni usingizi doro. Midoro. Ata waseme watachoka. Kwako mini baki solo. Mi solo.
Pata goosebumps na na na. Come test my banana. Girl you make me loco. Ah, ni kupe poch baby na na na. Upate choto kidogo. Iki kupanda nyonya na 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 na. Girl you make me loco. Ah, unavyo ni bembeleza kwenye usingizi doro. Mitoro. Hata watete wanuni. Misiku wachi solo. Mi solo.
DK boom.
Oh baby yeah. Vile unanifanya madingodo nijisikie. Unanikokosha baba. Oh baby yeah. Hezi nyota tusafiri. Unanitosha, unanitosha, tosha. Kila chumba changu kwenye moyo wangu shapanga we. Kama nikikosa, nikikosa sare. Hata nuru yangu na nyota yangu sare na we. Usije ukanitosa, ukanitosa na sija. Umeniponya maumivu, nilotoka na we. Sio tabawa. Usije ukaruka, ukasepa na uma.
Nimepagawa na timu yako nipe jezi. Nilinde nyumba yako wasifike wezi. Tule baraka za wazazi wako na mwenyezi. Mwili wote mali yako chezea. Ninginia kwenye bomba lako bembea. Napenda kuona migu yako vile ukitembea. Napenda ukiongea macho yamelegea. Lazima nitasogea unajua nimekolea. Unachanganya na michezo ya kitanga. Nyuma ulivyojaza ndani moja kanga. Na kukataza mama usende kwa waganga. Pezi linacharaza na haujashika panga. Mekalisha wanga haujui kudanga. Menipiga loki kitoka kimungu mungu. Round na zonipa mpaka na hisi kizungu zungu.
Umeniponya maumivu nilotoka na wezi otambawa. Usije ukaruka ukasepa na umbanda. Umeniponya maumivu nilotoka na wezi otambawa. Usije ukaruka ukasepa na umbanda.
Make me fly, then I so high, high like a butterfly.
I just say and they fight for my love, and they fight for my right. My number one. Zaribu na mimi mapenzi, nataka mwenyewe ni kuenzi. Mapenzi, nataka mwenyewe ni kuenzi. Akosura kada nina karatu, ongeza na tatu. I love you, mapenzi songele watatu na mimi mwezako. Nina moyo.
Ata mpagali we give him time. Give him time.
Tina, Tina, Tagaram Tima Gwange, Chunya Chunya. They are the African boy, my number one, my everything.